madongo lilo legosia josira tiwane no mo kenya tutu yepem gitiet ni timari ni somo loka mari lilo jagale ala no nyige
thank you.